ɛda nyame ase yɛhwɛ biribi kakra wɔ onyankopɔn asɛm mu yɛhwɛ ɛkwan a nyankopɔn ɛfrɛ nipa ɛnyɛ sɛ ɔfrɛ ne sɛ ɔmayɛ n'adwuma o ɛno deɛ ɛnim sɛ da hɔ ma yɛn but ɛfrɛ bi wɔ hɔ a na wɔfrɛ wo na wɔwɔ biribi ta akyire ɔno ɔmfrɛ kwa ɔnkasa kwa nti ɔnya ka sɛ nipa asono asi a na ɛyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ntia ɛfrɛ no yɛ bebreo saa nkurɔfoɔ yi deɛ ɔfrɛ ɔmo no na nkɔ yie na ɔbisa baabi a ɔmo gyina adam ne eve na ɔbisa baabi a ɔmo gyina nanso mene wo deɛdeɛ ɔka kyerɛ ne sɛ Matthew 11:28 kan ma me kakra ɛno nso kasakasa
Matthew chapter 11:28 ɔse mo a moayɛ adwuma aberɛ na wasoa mo nnesoa nyinaa mombra me nkyɛn na mɛma mo ahome
nyame nhyira wo ɔse obi a ɔtie me a wayɛ adwuma aberɛ bra ne nkyɛn na ɔbɛma wo ahome ɛfrɛ no ɛgu mu ahodoɔ ɛnyɛ deɛ wokɔtena asɔre dɛm mu nanso wonte hɔ wodeɛ woma namba yɛ kɛse akonnwa no nso yɛhye nanso ne nyankopɔn nim sɛ wonni dan no mu bi sɛ wonim sɛ wɔ Matthew 7:21 ɔsɛ nyɛ obi ɔse me sɛ awurade awurade na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenniam na mmom wɔn a wɔyɛ m'agya wɔ soro no apɛdeɛ ɛno nti wɔfrɛ nipa tu anammɔn nanso deɛ ɔreka no ɛwɔ sɛ ɛbisa yɛn ho sɛ yɛabrɛ bɔ paa no saa nneɔma no ɛyɛ dea ɔse deɛ wabrɛ sɛ wɔyɛ adwuma bra honhom mu wonya sika ne yɛahwim da biara wo sika ɛyɛ ade foforɔ ɛka foforɔ ɛne ne wei aba ɛnɛ awurade kasa wo ho wɔse bra ɔbɛma wahome ɛyɛ yare anaa ahokyerɛ animgu aseɛ ɛnneɔma no sɛdeɛ ti biara no wodeɛ ɔka papa atoa so ɔse bra na ɔbɛma wahome mepɛ sɛ yɛhwɛ nnipa bi a yesu frɛ no na ɔmaa ne homeɛ kan Mark 10:46 mame kan to as mame Mark 10:46
Mark chapter 10:46 ɔse na ɔdruu Yeriko no na ɔne nesuafo ne ne nkurɔfo kɔ bebree refree Yeriko akorɔ no
te sɛ deɛ nna wogu so yi a ɔpagya nokwarefoɔ bi wɔ ha na ɔpagya nokwarefoɔ bi wɔ ha ɛnyɛ saa ɛdan no a ɛde abosoma bɛhyɛ mu nyɛ hɔ na meka ɔpagya nokwarefoɔ bi wɔ ha ɔgu so saa na ɔnante saa baabi a ɔbɛduru biara na ɔyɛ adɔeɛ na ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ na ɔgyeɛ ɛrekɔ so ɛti berɛ a ɔnam noa mu no
na timio ba batimio nnifra ne no te kwankyɛn resrɛsrɛ adeɛ
na batimio te hɔ ɔno deɛdeɛ ɔyɛ ne sɛ obi ɛhu adeɛ ɔyɛ n'adwuma kama nanso ɔno ɔhu adeɛ nti ɔno deɛ ɔbɛyɛ ne nsa bɛkɔ n'ano no sɛ ɔbɛtena kwankyɛn na wasrɛsrɛ adeɛ ɛna awurade asɛm se sɛ honhom mu mpo wote nkwankyɛn na wosrɛsrɛ adeɛ a ɔse ɛnɛ bra to anammɔ bi fa nsesaeɛ bi bra ma ne nhum sɛ wobɛn no sɛ woato ne woma bi gu to aso no kan ma me
Verse 47
but me also amia na no te sɛ deɛ wo nso wɔ amia wane woyɛ adeɛ nyame nhyira ɛberɛ biara wohwehwɛ frɛ awurade hɔ nkurɔfoɔ ne nam baabi o obi deɛ ɔsi ne bo so wɔkɔ dunsini hɔ ɔkɔ malam hɔ ɔkɔ nkabirikyirini hɔ na wodeɛ wo se wobɛtie afiri nyankopɔn hɔ ɔngyaa wate but me also amia na no ɔteateɛ mu
na ɔte sɛ ɛyɛ yesu nasoreni no ɔfiti ase tie mu sɛ David ba yesu humimmɔbɔ
deɛ wɔ sɛ nnipa hwehwɛ firi awurade hɔ no yɛnhwehwɛ yɛ mmoa mfiri nnipa hɔ yɛhwehwɛ yɛ mmoa mfiri awurade hɔ ɛna ɔno so aka de ato hɔ ɛsɛ yɛ mmra ɛti Bartimaeus tu anammɔ bi ɔteateɛ mu na ɔfrɛ yesu kristo sɛ ɔnhu ne mmɔbɔ nneɔma bi wɔ hɔ a wayɛ akyɛ wogyina ne sɛ naso ne fie kora na wɔkora a ɔbɔ mpɔ a awurade ho mmɔbɔ awurade boame ɛ saa bi na batimi ɔse yɛ wɔ ha yi o awurade ho mmɔbɔ Oh, dear potty be. I wish she said, as we said, Raddy Homimobo. Trust mommy.
Now, any papi can in him say, Om one ano.
San uncle for you. San uncle for you. Where we are home, Omun cabin show. Wabusium young cabin show. And you might be brain and nipper can and fast one is so, and who here, and yes, I know Raddy Shire, Raddy Shire, crying baby, or person who would chinity. Ah, what? There will be some adequate one. On the board, and I me down and say, Mamma, I'm an abroad, there will be some so. Mamma, I'm an abroad, there will be some so. That's a sample poor way, Cassa. Nanny Pavi Cassa, whoa, I quite join you. Time be an amicotian, I'm yes, and I'm yes, say, and I'm yes, say, not uncle for consum, now so or bemo be any one young upon to me. Bibi nkoya hwehwaniomam because anyoma bi odi a udi ho agora wo beha ho sa wo hwana wo ye ne ye di a nyankopɔ ye no kwarefo tu mi bi sun tu mi nyina na nimu enti tu mi bi ene wo betumi akasa me sa ma so sa nipa we mu sa wo to adi ahoto me ma ne bi me ye ne sa akopɔ so beka na no tu mi bi ntumi kasa anche nyankopɔn ebre na wo be ye wa dwini ye ada no ho ahwe ne na e ho ano no so beten ne sa ah da bu kat ne za ho maso time ani ni ba ne ho so no ho sa nyankopɔn ne di tumi no na ni so antete no na ho maso afi one mua ene ko didi wo wiram ohine mua enyo obi a ne betumi akɔ ne fie enyo obi a ne betumi ne natena se di opɛ na wo je and no ma kesia kesia kesɛ o wani die nyankopɔn apɛja no wa ma ne tumi wa ma ne ni die nanso o ma ne ho so no asam to no da ko pɛ ne mpanifo no hwɛ sɛ ɔno ana ekɔ no ɔhene no ne moa ɛna nte pɛpɛpɛ ni ko to jesus si fom ne nsa sisi fom ɔkɔ hye wuram enwi fu ɔno te sɛ aboa ne mo wure yɛ te sɛ aboa owi nwira na himfi aduane ene ne nsane ade onom no wanya bi ne na mi ram kopem se ohini ehun se ei nyankopon ono no di tumi e wo wi ase nyina erade bo anu ma na ni su tete no nti de bi no e keka keka no ye wo nyankopon wo di tumi chasa hey obi ntumi ni try no na bibia ni ho so obeka so obeya ontumi nye monte de esi wa brazil monte ye ye hwe bible mu a ye de ehu se Elijah esi mumbu nsuo ngum eja na obe shi di abu afore no mumbu nsuo ngu so na nyankopon ma eja be shi kofo ni ye anye ye no o ma eja be shi eja ensuo agusu na tata yase bible mu ni ehu no ene die nipa do mani ehu nipa do mani ehu hwe nyamsom na yesu ma nkofo e kansam no munya mo asoseye o nyankopo onim de oye o na obi nkoto nyum a wose ewade kaso o ba akye na wo sunyum we ye to na wo bo otrinko se den ti ma oye mo nhye o eish ene kwa so sososo uye ndi nyankopo on rough obi se sekoti trogum kura kwaba nyame pamu eh ehu ne hu ye hu papa so bi nim no a wo so hu no omu di rough na o ma ya ade bi te sa de tone yesu christo ene omu gwa ne ma so o mesen mra e makutu omu nyankopon omu sum nya nyankopon omu nyame a omu sum no prakupe ne omu esi wo ho no ene omu esi wo ho no mo ka sa de bi nim di nyankopon di ye ni nyina wo hu ne ye ne omu a ebetu omu no nyoma asase wo so yi ensuo so ji yi na ejansu na mumu bonsem bonsem nyankopo ho ye hu papa nipa de ni di agro nipa de ni di agro nipa gusu ha kikansem mudi esanya yiasese aye yi hwan obetumi adi nokre hwan obetumi asum nyame ye anti musore achenchini wonu no aka ho ono no aka ne nchan so ne agi adom ne nchan ne agi ahoden eh oyenyankopon ne ho yehu hwe odom Oh, it's a Sunday back near Bompa, my bomb pay it here, your point, my bomb pay it here. A dear, eh, whom? And yet, a yam, she said, I bet Tony Ma. I've been on your my echo. And I cram my tear dancing me. And in tea, young coupon be unknown to me, the Nippeke can bottle chin baby. A mo chance. It is one more cancer or best sea war or best sea. Men J and sister said, on to me, sea. Ah, the Nippa so bet me their swell. By force obey me their swell. Now come on to me, sea. Obey sea, papa. It's in our country. But me was at the original.
So on dear, or course so tie team with the ding ding say. David ba home mobile. Na yes we jina ka say.
On said dear but me also here any chess and any abre. And my baby kit to have been chum free around him. My baby kit to have been chum free around him. Send me a dinner to be out with young coupon chainsa. Eh? Or chainsa. Oh no, I bought the moon your man. Oh sorry, I was a son. What's a son? And now, Mama said, Nipa Biaka, so almost soon the book at Nez and Yam me. Was it Ah, Mosheda, what a monk Cassana Minty? Oh, soon, and I am well with you. Yay, and now, Copa, yes, soon, no, wait me again. So on GM, pa. Yes, soon. And no na ya metai kan na mi nsua en na ya metai kan me se ababa wabi oyare wonim se time man ma me fra me make hospital hon me du kwana na se ma me nwura ho en so nipa binum timi wura ho ba ho me jani nche se kura no obi a ni ma me no ni di fu so hwan hwan ba ho na odi ni sa to no so obi san question na ga na yi ni sa to atwe no aso me nsa. Enti mene ne bompae sa ne maame yakanyaka no otie yo akode ne ko bosum ho to muduru ho no akora no ehwe ho se ne maame se yanko se me anka mewu o se anko bewu enti obi se ne maame se na me wan ne maame se me kwa akra ho se anka me kwa akra ho ha de me nko ene ha de kamengu. Sana was a Yabinu Nipanica Umuano Nenyan coupons to be a man in a new. Oh, Tiati Abatimios. Batimios and Miana no. It's you now be Miano. It's you now be Chung home. At the pine uncle de Bano. Oh, now be Dini Perchi. Now, dear need to me, Yajuma. And he said, Bassa. So, as mammy.
Now, a friend and your friend innocent say. Mawo bon into William. Sorry, or Mahuniba.
Mahuniba. Oh, Nati, I know. And after years, we're Gina Ho. And our friend. I've from the Kakuma to him. Oh, dear, Nipa now or Tata, oh no. Won't name the Awunim. And see, what we can't adjust on Kanakuma to your woo and let Kawakuma to him. And did ya obey Kanchi? Now, cause we did ya were ready. Na ogusua fre na sam ne da ho o se yemro ba me ya ho me ebi se no o kan haye but me o se ti ate mu no o jina ye o fre no eno ho asam na me kan ye fre wa wutu anam enti wo fre so bi binti no fre won fre kwa o won fre kwa to asuma me
yeso bi san se e den na o pesan me nyema wo.
A friend, but me also no. A day in a sea, a beam.
Now, only friend in no sin, say.
Kowachi. O castle moon friend on a day in a sea beam.
Now, or turn into my good story by yes.
Bon, someone. Young qua. Young fa, and no ma be. And co papa win. Hey. Oh, she show me you a papa with her. Or send a need to me, your bonny. What to mood den 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 den? A son said, I cost you a money. It's answer Kwame Munye. I'm a nim dia woye. And it's Uber Kosuaye. David, I'm running it up with ye Nathano and son of Ocasse Wanyan ye. Beginning poor Punipanate. Churchill no Castle Wanyan ye. Nipan woye and to wood that swa when it woye. And I would add our way. Galatians 6:7. Galatians 6:7. If I show, can you bet me a beer? I have no man to. And can you be a kind, my woman? And I also, dear Eben, who bet me a beer? No one kita ne diena. Also, who bet me a my? Galatians 6:7. You would have sold you, my. O de anya brofo eh kai mai kai ana rabbi wabi sorry o ah o de kai mami kai. A man who always reaps just the kind of result of what he sows. Aha, yate. Chi no kaya, osimo na damo. Nyankupon yensino achichi. Die nipe gunu eno nobetwa. Na wako bebi obi edu ama nkanya kocha ayi. Akotubo de wase. Adekro na wu gunu eno na obetwa. And it's more my and yea, no more be with nippen, ni when I yea be beau, talk room, na and yea. Yen soon ya mean free yakum. Then Yanko Ponso to me a banyan. Now what to me a shying. Now I say at this one. But to me, I'm far a dear be uncle. Well, I'm far a dear be uncle. Or to a de crony guye. A brabo be a yan to magua. Send you a be yan to magua. Se subi yantu magua eradia samu ba unchene sa yesu fro oso utugu baby yisani wani fruho ya busi ya mdiye seni ya tie ya diye seni ya tie saadi ya no Abraham anyebi eradia kasa ya utuwa na mamu ene sa utie nyankupo wa sima baby ya utie mibia adie bia ayo se ya diye seni ya tie ya diye seni ya tie tuchene. Na ube gusa adia na kwa kucha ede diye chile. Ede diye chile ube cha baby esuni asichu yao. E radibe kache o blensa abrabo ubo eno faha. Na hosi nye se kakre bine obi ye ni ade. Ubo nse yasi anchakura u. Shwa evi asi su u. E kwe nipa fasi uno. E nyadi kitu u. We iba. Na we isu uba. Shii. She, and yet, you are the new my dear girl. You're the new my dear girl. You're bunyo may be sitting young couple, and then you're mere some of my engine. A person would to be big goo, but me also be big goo. Oh, to us, I can't to go and be busy you. A bepim sabre ya wuhu bibino. Bibi ya wukite mwa. Udiye enya wuse. Adiewe nyangu pompe. Oh nyangu pompe. Adiye ondiye. Nyachum diye. Untia. Mekoswa ye nyachum. Ewa bebiya mi wubia. Ne yi nyachum. Sofu be pejame. O pejame adiye mi pe me miyano. Obi ya sori penyini pa. Anso ni mpuna wa sori de. Nimpinati ya sorry dem. I just say a young one. Who dear sorry pan yini waha? Na dani juru wa wako jina hi. Arada kacho so wumi nimu. Ni pass me si bab kama na no nena wono. O ben me bisubet mi awano. Wa mani kwai. Uwa yiren so. Unyeska wu man tadia. Wumskun tadia tu atiti. And so won't talk. Udi chemma. ukunu mo sika na de kwasevu mema ene nyame asem ba onche de nipa ehun ni de enka bio de nyankopo ohunu ne kasa kokuom no no ohunu ene homa nipa ohunu na wan sheya no wasai ni oma esan se wonni muda enti na metai ka no se nipa mienu a omutie nyankopon asem na asem ne ka oba na koma na ope ope se okope jane nsa na oba ma ne twi no na fe bra omuwie ye na omukofie no ka di shi ba no eho de be ma na nchi oba no na emom odwane ja oba no maka ne bon ehe no oko enye nipa na ama na mpega ne nsa Nyeni paisi na yi na mai. Aden na wose wudi ni pachi. Fa nyankopon asem. Sane asem ne chiro no fa. Diso. Batimias to ade a sase o togugu ye. Nti se yem su ye ni abra. Ebe yi ni oma bi efra brabo no. Na ya nante se de nyankopon pe. Na nyankopon timi aboye. No timi ni ya tamfo akwamai mizim fo ba se eh nyankopon ni ya ko ama israel fo wonu be wonu atamfo be ko papa o ka kire abraham o se won na dume o medume o won na israel so me shaw ka kire bi mi le ko se he oba no oyodi fo bi yire faniko anyesa me ku abi le ke se eh erade Wono lo sini nua, osimisu nti na mebu awo no. Faneko. Enu ma bi wo ho Awurade ani nji hu. E ma wo ani nji hu. Enko sun kitem. E mra so. Sa o chun hu. Fi enu ma bi hu. Na won nante se de Awurade pe. But me os obi an kan chire no. Na so hu se, o so tuntum agufi no egu. Na okwa Awurade nji. Otugu yana nso BBC kama me.
Yesu. Yesu bisan se, ejen na opese menye mawo. Na oni frenu no se ne se, Rabini me pese me hunu ade.
Wahu o, wahu. Oni de obi ye BBC ana ama nani agye ama. O shene sa o to sant magungu yen, o se wo den na menye ma. Enti wo se mame hu ade. Ene radi bisawo. Awurade asem oba wo nchen. O se de na wo nyema wo. Adwuma asem aye de ana. School sem. Akwantio. Aware e. Ade ade. Eden na esi woni so. Ti se de na bibi si batime o se ni so. Na wo ye humi mobo no. Enne Awurade asem oba wo nchen. Ye di besi ya next week ni ato aso. Awurade asem oba wo nchen. Sen na wo ka. Dia na oye but meals to be bitchene nyo ma biwa ho awafa mu ache wananti mu ache asi wade pa ho kwa ache asi wo nhira ho kwa ache ama nyo ma kachi entina musara o entina musara abrantie na okasa o chen so wie school a na wasum nyankopon obe wie school no wuye emre nya wodia o enna enya wodia anu ti enna ya domre sa wuti nyankopo wasamu a edane ye adwen sacha emo nti enne siwa dwene but me osisi adwene eden na wuye eden na wuye eden na wuye adafu amuma ye ntie onyame Nyame nasem Emra Yatia Asiyi Onipa Esese Oshe wakwai Wakwai suye Asa Na omu Abe Adofu omu Yesiye Onyame Nyame nasem Emra Yatia Asiyi mommy, oh, she a mommy, anymore, anymore. I'm going to go to the house. Afi me kan kadi ma chero ade me da wase wase ma odi adom me ma pa ma ka me boni achu me tun safre yesu so me chama kuma mu na ma tumi anante se da wushisha fri me nche tumi ame no wa yon kufa me no uchem yesu di mu o ya adwene se oba me nche ya ehai ni shia ohini me da wase da odi adom ye ma ye tumi ni so na de di achire no ye ni abaji as I see you hand so what do you feel the ship said I would but me also no yeah that was see a jidea kashon sa oh yes to demo amen
amen bow same yeah party you said yeah yeah no
yes
yeah party you said yeah yeah no they will pray to me tonight now so up on fire
me
yes
Oh, mommy, and I'll come, mommy. Me, yeah. Oh.